wanaagsan idinkii ba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters hay-adda amniga ee Sweden ayaa Khamiistii sheegtay in dowladda Iran ay u isticmaasho kooxo dambiilayaal ah oo ku sugan Sweden dhexdeeda si ay u fuliyaan falal rabshado wata oo ka dhan ah dowlado kale kooxo iyo shakhsiyaad hay-adda amniga ee Sweden waxa kale oo ay sheegtay in dhowaan Iran gudaha Sweden ku beegsatay danaha dowlado kale gaar ahaana dalka Israel waxa kale oo ay Tehran isku dayday beegsashada kooxo kasoo jeeda Iran iyo qurbajoogta asal ahaan kasoo jeeda dalkaasi madaxa sirdoonka amniga ee Sweden Daniel Stenlund ayaa shirka raayada uu Khamiistii qabtay ku sheegay in hay-addan mas-uuliyadda ee Sweden ay hadda xaqiijin karto in shabakadaha dambiilayaasha ah ee Sweden ay yihiin wakiilo ay Iran adeegsato Mohamed Awad oo ka faalooda arrimaha Sweden degana magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaan wax ka weydiiyey kooxahan ay hay'adda amniga ee Sweden sheegtay
Abdi Xafid weeyeen labada kooxood ee hay'adaha amniga ee Sweden ay sheegeen in ay markaasii Iran u fududeeyeen in ay gudaha dalka Sweden ay ka fuliso weeraro ama batooshooyin walba kooxood la kala yiraahdo ee Foxtrot iyo Rumba labada kooxood dabarka waa kooxo inta badan ay ah dhalinyarada dhexdooda islaaya ee mukhaadaraadka ka ganacsada mararka qaarkoodna kooxahan iyaga ayaaba weeraro isu geystay oo dilal fara badan oo Sweden gudaheeda ka dhacay isugu geystay kuwaasoo oo tiro badan ay ku dhinteen balse waxa cusub waxay tahay in markan ay dowladda Sweden ay ku eedeynayso in kooxahan ay adeegsatay Iran isla markaana ay weeraro geysteen u ka mid yahay weerar bombano oo dhowaan lagu qaaday amaba ka dhacay agagaarka safaaradda Israel ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran kama ay jawaabin warkan ka soo baxay Sweden mar ay la xiriirtay wakaaladda wararka ee Reuters. Sweden ayaa waxa raadiyay rabshado ay abaabulaan kooxaha is-urursada sanado badan waxaana sanadkii 2023 la toogtay 50 qof halka 109 kale lagu dhaawacay 366 toogasho oo kala duwan wadamada kale ee la isku yiraahdo Scandinavianka marka la isku daro 6 qof ayaa toogasho loogu dilay sanadkaasi Mohamed Awad ayaa mar kale weydiiyay sababta ay Sweden ugu badan yihiin kooxaha geeska dalka toogashada
Abdixafid oo Sweden waxay leedahay diiwaan taariikheed oo dheer oo dhanka toogashooyinka sanado badan waxaa ka dhacay dal toogasho oo kala duwan oo markaasi ay isu geysanayeen kooxaha abaabulan oo ah kooxo shabakad ah oo badanaa ka ganacsada daroogooyinka isla markaana isku haysta suuqa ka ganacsiga daroogooyinka badimana waxay dadkaasi markaasi dhalinyaradaasi degan yihiin xaafadaha dadka kasoo haajiray meelaha ka baxsan Sweden gaar ahaan bariga dhexe iyo Afrikaba marka toogashooyinkaas badanaa waxay dhexdooda ayaa isu geysta iyagoo ku tartamaya suuqyada kala duwan ee ka ganacsiga daroogooyinka taas ayaa kuma koobne mararka qaar toogashooyinku waxay u soo gudubtaa dadka caadiga iyagoo mararka qaar toogta dad aan iyaga kamid ahayn amaba kuwa aan kamid ahayn kuwa suuqa ku haysta taas oo ay ku khaldaan dhalinyaro kale taas oo dilal fara badan ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo Sweden ah balse hadda arrinta cusub waxay tahay in markan Sweden ay aad uga shakiray amaba ay isha ku hayso in kooxahan ay adeegsanayaan ba mararka qaarkood dowlado ka baxsan Sweden oo ay sida imika muuqata Iran ba lagu eedeeyey in laba kamida kooxahani ay u adeegsatay qaraxaasi ka dhacay meel u dhow safaaradda Israel iyo weliba arrimo kale ay sheegeen in lagu weeraray danaha dowladda marti ku ah dalkan Sweden
kadib shil toogasho looga shakiyay oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Israel ku leedahay Stockholm bishan iyo walxaha qarxaha oo laga helay isla safaaraddaasi bishii Janaayo ee sanadkan booliska Sweden waxa ay kordhiyeen ammaanka safaaradda Israel iyo goobaha yuhuud ee dalkaasi intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka anigoo ah Abdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan